aan oo wanaagsan dhageystayaal. Kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. dhageystayaal, barnaamijka bandhigga ee sanadkii hore maanta oo kale ayaynu ku sharaxnay taariikhda munaasibadda thanksgivingka, xilligii ay soo bilaabantay, iyo sidii uu ku yimi fikirka dabaaldegan sannadlaha ah, iyo xilligii ay dowladda Maraykanku si toosa uga dhigtay munaasibad qaran oo dalka oo dhan looga dabaaldego. Intiinii aan dhegaysan barnaamijkaasi, waxaad ka heli kartaan bogga internetka voasomali.com. maantana, maadaama mar kale uu barnaamijku ku soo beegmay xuska thanksgivingka, waxaynu ku eegaynaa caadooyinka, cuntooyinka iyo dhaqamada u gaarka ah dadweynaha Maraykanka iyo sida ay u xusaan maalintan munaasibadda mahadcelinta oo loo dabaaldego sannad walba khamiista ugu dambaysa bisha Noofambar. Badi qoysaska ehelada iyo qaraabada meelaha kala duwan ku kala nooli way isku yimaadaan, waxaana cuntooyin kala jaajaada oo u gaara munaasibadan lagu karsadaa mid ka mida guryaha ehelka ama asxaabta. Jessica Wayne iyo ninkeeda Eric Wayne waa qoys la saddex caruur ah oo ka ugu weyn yahay 7 jeer, ka ugu yarina yahay 2 jeer. waxaanu ku booqanay gurigooda oo ku yaala gobolka California. waxaanay galinkii dambe arbacadii shalay diyaarinayeen cuntadii ay ku marti soori lahaayeen eheladooda iyo asxaabtooda oo gobollo kala duwan uga imanaya. waxaanay sheegeen inay saacado badan ku qaadatay diyaarinta marti soorkan ay gurigooda ku samaynayaan. Jessica ayaa ka warramaysa:
Today, as I prepare an entire Thanksgiving meal,
maanta maadaama aan diyaarinayo dhammaan cuntooyinkii la cuni lahaa maalinta Thanksgivingka.
Most of my siblings travel during Thanksgiving, and last year we decided to start celebrating our hosting this year. And even though all of the siblings helped in many different ways with this gathering,
walaalahayoo dhan sanad kasta way isku safraan, markaa sanadkan waxaanu go'aansanay inaanu annagu diyaarino casuumadda. dhammaan walaalahay markay yimaadaan way nagu caawinayaan sidii aanu u diyaarin lahayn macsuumaddan. hase ahaatee, hawsha inta ugu badan waxaa sii diyaarinaya aniga iyo ninkayga, si markaa hawsha maalinta thanksgivingka u dhacdo si aad u degan oo wax walbaaba diyaar yihiin. maadaama munaasibaddan loo dabaaldegayo xuska mahadcelinta, Jessica waxay diyaarinaysaa qoraallo ay guddoonsiinayso martideeda, kuwaasi oo ay ku qortay erayo muujinaya qof kasta muhiimadda uu u leeyahay nolosheeda iyo waxyaabaha ay rabto inay uga mahadceliso. waa arrin xiiso gaara leh in qof kastaaba helo kaarkan xilliga Thanksgivingka. markaa kaararkan aan diyaarsaday, waxaan berri ku qorayaa magacyada qof walbaanu diyaariyay.
We did this last year where I typed up everybody's names, back of their place card, why you were thankful for them, and it was really special.
sanadkii horena sidan oo kale aanu samaynay, warqadaha intaanu magaca qofka ku qorno, xagga dambena waxaanu kaga qoraynay sababta qof walba aanu ugaga mahadcelinayno inuu noloshayada ku jiro. marka waa arrin muujinaysa muhiimad gaar ah. marka laga yimaado casuumadaha gaargaarka ah ee ay dadweynaha guryahooda ku samaysanayaan, waxaa jirta munaasibad ballaadhan oo bandhiga oo malaayiin qof ay daawashadeeda ka soo qayb galaan oo ka dhacda magaalada New York sanad walba. waxaa dabaaldegaasi bandhigeeda soo diyaariya shirkadda weyn ee Macy's loo yaqaano, oo dukaamo waaweyn ku leh gobollada Maraykanka iyo weliba habka dukaamaysiga online-ka. dabaaldega Macy's ee xuska Thanksgivingku wuxuu soo bilowday sanadkii 1942. sanadkanna bandhigu wuu boqol jirsaday. inta ay si xiriiro u sameynayeen bandhigaasi, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay bandhigga ugu ballaaran ee shirkad gaarihi joogtayso muddo hal qarniya. Brandon Kennedy oo ka tirsan shirkadda Macy's ayaa wariyaha VOA-da Dora McQuarrie waxa uu uga warramay bandhigga Macy's ee sanadlaha ah, isagoo sheegay tirada kumanaanka qof ah ee dabaaldegaasi hor socota ee maraya jidadka magaalada New York, iyo malaayiinta qof ee jidadka iskugu soo baxa si ay u daawadaan, iyo sidoo kale malaayiinta kale ee ka daawanaya shaashadaha.
There are well over 8,000 people that will march down the streets of New York in front of the 3.5 million viewers on the street and nearly 30 million at home.
Wuxuu yiri qiyaastii ilaa 8,000 oo qof ayaa wadooyinka maraya oo dabaaldegaasi ka qayb qaadanaya. Sidoo kale waxaa wadooyinkaasi soo tubaya oo daawanaya dad ilaa 3 million iyo badh, qiyaastii 30 million oo kale dadka badanina guryahay ka daawanayaan. Bandhigga Macy's ee xuska Thanksgiving-ka ayaa lagu tilmaamaa ka ugu ballaaran dalka oo dhan. Kathleen Wright oo iyana ka tirsan Macy's ayaa sheegtay in dabaaldegaasi shirkaddu ay sannad walba sida weyn ugu soo abaabisho si ay hadiyad ahaan ugu celiyaan dadweynaha ku nool magaalada New York iyo guud ahaanba dalka Maraykanka.
It is our gift to the city of New York and it is our gift to the country and as with any gift it comes without a cost.
Waxay tiri tani waa hadiyad annaga naga timid oo aan ugu talagalnay dadka magaalada New York iyo guud ahaan dalka Maraykanka. Sida hadiyad kastaaba ay u jirto qiimo ay ku fadhido waa hadiyad qiimo badan. Bandhigga sannadlaha ah ee Macy's ayaa sannad walba lagu soo bandhigaa qalab kala duwan, muuqaal ahaan, midab ahaan, xajmi ahaan iyo dherer ahaanba, waxaana ka mida buufimo aad u kala duwan oo qaarkood loo ekaysiiyey xayawaan, kuwa qaar bini aadan loo ekaysiiyey, kuwa kalena qaabab kala duwan loo sameeyey oo marka kor loo tuuro dabaqyada qaarkood la dherertamaya ilaa 6 dabaq amaba 6 biyaano. Waxaa dabaaldegaasi weheliya dad u soo labisay qaabab kala duwan, wejigoodana soo mariyey midabo la mida dharka ay xidhan yihiin. Waxaanay maraan wadooyinka magaalada New York iyadoo dadka magaaladaasi iyo kuwa dalxiiska u tagaaba ay si weyn u sugaan sannad walba in lasoo hormariyo gawaaridaasi. Qaarkood u eeg yihiin gaadhi farasyo, kuwa ay u eeg yihiin maraakiib ama doonyo, kuwana u eeg yihiin baabuur caadiya oo la jiidayo. Cuntooyinka maanta oo kale ay dadku aad u cunaan waxaa ka mida shimbirta loo yaqaano turkiga, macmacaan laga sameeyey tufaax iyo midho kale, galleyda, beeniska, baradhada iyo cuntooyin kale oo aad u tiro badan. Inkasta oo maanta malaayiin shimbirood oo nooca turkiga loo yaqaano oo la qalay kadibna la dubay ay maanta saaran yihiin miisaska si loo cuno, haddana waxaa jira 2 shimbirood oo sannad walba madaxweynaha Maraykanka ee xilligaasi xilka haya uu sii daayo oo aan iyaga la qalin. Madaxweyne Joe Biden ayaa sii daayay shimbirahaasi, waxaanay noqonaysaa markii ugu dambeysay ee isaga oo madaxweyne ah oo ku sugan aqalka cad uu sameeyo habdhaqankaasi madaxdii ka horreysay ay sameynayeen.
So happy Thanksgiving, America. God bless you all and may God protect our troops. Thank you.
Wuxuu yiri hambalyo munaasibadda Thanksgiving-ka. Dhammaantiin dadka Maraykanka wallaha idin barakeeyo, ciidamadeennana allaha ilaaliyo. Qaar badan oo ka mida dadweynaha Maraykanku marka ay dalka dibaddiisa ku maqan yihiin xilliyadan oo kale waxay dareemaan inay u xiiseen munaasibaddan oo ay jeclaan lahaayeen inay heladooda iyo asxaabtooda la qaataan. Sannad kasta fasaxa munaasibadda Thanksgiving-ka waxaa lagu qiyaasaa inay tahay xilliga dadka ugu badani ay safarro cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ugu kala gooshaan gobollada dalka Maraykanka. Sannadkan 2024 dadka diyaaradaha ku safraya oo keliya waxaa lagu qiyaasay in ka badan 80 milyan oo qof. Inkasta oo sannadkan iyo sannadahan ugu dambeeyeyba xilliga Thanksgiving-ka iyo dabaaldegyada kale ee soo socda ay ku soo beegmayaan xilli dad badan ay dhaqaale xumo hayso, isla markaana ay kor u kaceen dadka raashinka ka qaadanaya goobaha lagu ururiyo raashinka ay dadku la baxayaan ee ay ugu deeqayaan goobaha lagu kaydiyo ee loo yaqaano food bankiska. Magaalada New York oo keliya waxaa la sheegay inuu korukac weyn ku yimi dadka waaweyn ee shaqeeya balse aanay mushaharkoodu kaafin karin cuntooyinka ay u baahan yihiin, isla markaana ka qaata raashin kala duwan goobahaasi lagu kaydiyo ee ay dadku iskugu keenaan raashinka qasacadaysan, fruutka, khudaarta kala duwan iyo raashinka qalalan. Tiradaasi oo ay dheer tahay dadka marka horeba raashinka bilaashka ka qaadan jiray goobahaasi loogu talagalay, kuwaasi oo ahaa dadka derbi jiifka amaba aan guryo iyo shaqo midnaba haysan, dadka sharci la'aanta ku soo galay dalka ee aan haysan cid noloshooda kafaalad qaada iyo dadka kala duwan ee u baahan inay helaan raashin lacag la'aana si ay ugu quudiyaan qoysaskooda. Geesta kale, xilligan waa xilli dadka badankiisu ay bilaabaan dukaamaysiga oo ay iibsadaan alaabaha ugu badan ee ay hadyad ahaan u bixiyaan. Dukaamada iyo suuqyada qaarkoodna waxay sameeyaan qiimo dhimis ka bilaabmaysa maalinta Jimcaha ee berri oo loo yaqaano Black Friday. Dad badan ayaa iibsada qalab ay muddo dheer sugayeen in qiimahooda la jabiyo, halka kuwo kalena ay u yaqaanaan maalin ay ganacsatadu ka faa'iido. Dadka moodaya in qiimo dhimis baaxad weyn lagu sameeyey agabka ee suuqyada buux dhaafinaya si ay u dukaameystaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh, sidaa iyo nabadgelyo.